et matua karawa, ka hiraki nei tō aroha noi I tō riri. Tēnei tau whānau, te tuahu nei I mua I tō aroaro. Te whakai nei, kua he mātou ki a koe. Kua takatakahi a ture tapu, I te poka kē o ngā whakaro, I te horihori o ngā kupu, I te rere kē o ngā mahi. Wahara mātou ki a koe I runga I te ngoe kore, I te kuare, I te māro o ngā kaki. Kia aroha mai ki a mātou, muro atu o mātou hara, weta ki a ngā meke meke e here nei a mātou. Mei ngā mātou ki a tapu, ki a tu wātea I mua I tō aroaro. He mea ki a whakakuni ai tō ingoa tapu, ko I hukarai ki hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.